cedo. Moyo safi, uko na moyo safi. Macho suku, ukiniangalia moyo wenda kasi. Tausi, unasahili sifa. Milele na milele, you be the spice of my life. Nikiwa na wewe, everything in a feel alright. Na kuwazanga daily, girl you know you go blow my mind. Nikiwa na wewe, everything in a feel alright. Na sinzia nikikuwaza baby.
My life would be